luthando lakho ngiyajabula mangibona ingane yethu ngibheke emehlweni luthando lakho ngizophinda ekuseni ebusuku ngingowakho baba wabantu bami ngizophinda ekuseni ebusuku ngingowakho baba wabantu bami nina na stand us up suka kude ngabavume basihlukanise mina now stand us up sisuka kude.